DatiMsafi.com.
Radis utawazima
huko wakati huku mziki Map Green E 47
DJ don't touch
Umo Noka, TBT noka, DSM noka, Temeke noka, Kinondoni noka, Hilala noka. Leo nakubishia life nataka nibadili yangu asili nisioneshe uhalisia kama unasikia sikia mishupavu moja neka bili zako dili jangili na kabangia nanidanganya nipende shere kuliko ibada nanichanganya nani mola mama au baba simtamanishe mali huyu uchungwa ndugu kwa simkosesha riziki yake bless Mungu baba ngoja nikupe kodi ili ujue no bad no tomorrow so usinisumbue we ni kombolela zinga hacha nibutue we ndo umefanya msela ibela ya wamo uwe da dada na uzanyama lord blow kwa Mandela kawafanya lord michosho faza riski lord maza kapanda pipa na ibusha dozi alosto kusodox kwenye limu god ndo promoter and nobody can change me always niki play ta play ili niwe king only one god can judge me
lord wana wiza tunatoka wapi
toto wake tatu
tunasaga za masaki na waki this tunalira match
Noka. Noka, mwana nyamala noka, chaks chanika noka. Mwenye tikeli life umefanya mekuwa mkuda. Wengo na feli life awendi sawa na muda. Vitu mevivuluga kwenye upendo kuna usta. Life hakuna lafi kwa kweli kama yuda umepoteza wengi aslas. Noka sito dondoka kisa maslai. Tunawekea na mipaka tunatoa na sadaka. Life wengi mayando ma wizard. Say hardy way nita kloki lando green. Sito feel pain kuto drive Lamborghini. To be a boss nisingize misos mwilin. Life when you lose a mwisho wako kabulin. Nipo nawe toka utoto kabla sijapevuka. Maisha ya msoto nikatamani kufa. Owner of the world in life I lure you. The source of mice and capitalism life. Naweza kufikiri zaidi yako kwa maana nimeumbwa na akili zaidi yako. Na muogopa Mungu aliye juu zaidi yako. Noka naitangaza hii vita zaidi yako life.
Hey, wanauliza tunatoka wapi?
Toto wake tatu
tunasaga za masani. Na waki this tunalia match
Mafutata
Toto wani mishkan. Hey, wanauliza tunatoka wapi?
Toto wake tatu
tunasaga za masani. Na waki this tunalia match
Mafutata
Toto wani mishkan.
Noka,
Utachi Zame supplier Maxi Elini ah.
Yoni Brand
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DatiMsafi.com.